lwehle usizi imizamo yami iphelele moyeni okomjuluko wenganga cela ningidedele manje cela ningiyekeni ngiye kwampumelelo ngifezekisa amaphupha ami vele ngiyazi baningi onhliziyo zabo ziboshiwe ngemizamo yami ubona ifa lezinja impilo nayo idayisa ngemizamo yami ibiza ushelela ningitshelene empeleni kanti kwenzakaleni lapha ekhaya athobunswayo izitha zami zisegcekeni.
Ngihambile ngibonile bendleka abantu ngitabalaza
ngitabalaza
mina benghutshwa ngusuka isitha zami labo kilaba babethi bayangithanda
babethi bayangithanda
ngilokhu nethemba ngibezwa behleba bethendeleni yami nyophalala kodwa ngaqina ngawina ngakwehlula konke nalokho ababethi bayakuzama uwowa ngicela ningiyekeni bo ngicela ningiyekeni bo mina ngicela ningiyekeni uwowa ngicela ningiyekeni bo aw mina ngicela ningiyekeni bo. Ngicela ningiyekeni bo.